Sadly, I can confirm that the number of people that have died is now 17. We do believe that that number
Stuart Candy waa sarkaal sare oo booliska ka tirsan waxa uu sheegay in dadka ku dhintay dabkii xoogganaa ee ka dhacay dhismaha Grenfell Tower ee galbeedka London aroornimadii arbacada ay gaadheyso 17 qof isla markaana ay tiradu intaas ka badan karto goorsii horeysay oo maanta ahna waxa madaxa dabdamiska Danny Carton ay sheegtay inay jiraan tiro badan oo dad ah oo aan la garanayn oo dhismahaasi weli ku dhex jira iyadoo aan wax rajaa laga qabin in dadkaasi nolol loogu tago waaxda caafimaadka ee NHS ayaa sheegtay in 73 qof weli lagu daweynayo isbitaalada 17 qof oo kamida dadkaasi dhaawaca ahna xaaladoodu ay halis tahay dhacdadan ayaa dhalisay su'aalo badan oo la xiriira qalabka loo adeegsaday dhismahan aadka u dheer ee 24 dabaq ka kooban waxa dhaliyay dabkan ayaa la isweydiinayaa sababta keentay iyo sida xawliga ah ee dabkani uu ugu faafay dhammaan dhismaha oo ka koobnaa 102 guri dhismahan oo la dhisay sanadii 1947 waxaa ku noolaa dad gaaraya 400 ilaa 600 oo qof Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May oo booqatay goobta ayaa ballan qaaday in baaritaan dhab ah lagu sameyn doono dhacdadan iyadoo dadkii goob joogayaasha ahaana ay sheegeen in muddo saacad gudaheeda uu dabku ku faafay dhammaan dhismaha Ra'iisul Wasaaruhu waxa ay sheegtay in la baari doono wixii sababay dabkan isla markaana cashar laga baran doono
What we need to do is to ensure that this terrible tragedy is properly investigated. That's why I'm ordering a full public inquiry so we can get to the answers and we can find out exactly what happened.
Waa sababta aan ugu saaray guddi gaar ah si aanu u ogaano waxa dhacay. Waxaanu ogaan doonaa wixii dhacay iyo sababta ay u dhaceen. Dadku waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan jawaab. Hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn oo isna booqday goobta ayaa sheegay in loo baahan yahay in xaqiiqda la ogaado lana ogaan doono.
The fire is not supposed to spread from one flat to another. It's supposed to...
Ma ahayn in dabku uu ku faafo dabaqyada oo dhan. Waxay ahayd in uu xakamaysnaado, laakiin ma noqon. Wuu faafay, waxana uu ku faafay dhinaca kore, waxana uu sidoo kale ku faafay bannaanka. Dadka degan dhismaha ayaa horay u gudbiyay dacwada la xiriira walwalka ay ka qabaan badqabka dhismahan, iyadoo in badan oo kamida dadkii ka badbaaday dabkaasina ay sheegeen inaysan xataa maqal dhawaqa qalabka dabsheegaha ah ee dhismaha. Sidoo kalena waxa dadku ay sheegeen in loo sheegay inaysan ka soo bixi karin guryahooda xilli uu dabku socday. Dadka ku guriya beelay dabkan ayaa qaarkood lagu soo dhaweeyey masaajidda iyo xarumo kale oo ku yaala deegaanka, iyadoo dadweynaha London ay dadaal xoogan ku bixinayaan sidii dadka loo caawin lahaa. Waxaana ay u gargaarayaan dhammaan qoysaska dhibaataysan, iyaga oo ku caawinaya dhar, raashin iyo deegaanna ay ku sii noolaan karaan. Dowladda hoose ee London ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 44 qoys oo keliya loo fidiyey gurmad degdeg ah, iyadoo la dajiyey deegaanna ku meel gaar ah. Ridwaan Xaaji Cabdi Wali, VOA, London.